kumva na radio ijwi rya America iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali no kuri FM 93 n'ibice bitatu I Karongi. Mu Burundi ho mudukurikira ku mirongo migufi short wave kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no gukurikira ibiganiro byacu ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioatubewa.com. Hano muri studio ya 7 I Washington DC muri kumwe nange Eugenia Mukankuse ndabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose. Numwanya w'ikiganiro muri isanga nkuko mubimenyereye kuri isaha. Uyu munsi ni ku ndwara y'umwijima, turibanda ku mwijima w'ubwoko bwa B. Ikaze mwese rero kuri radio yanyu, muze muganire n'umutumirwa muri isanga. Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Nshuti z'ijwi rya Amerika, hikaze mwese cyane cyane mu gifungura radio yanyu. Uyu munsi turaganira kuri hepatite B cyangwa umwijima wo mu bwoko bwa B. Hepatite B ni indwara iterwa na virusi ifata inyama y'umwijima. Iyi virusi umuntu ayandura ate? Yayirinda ate? Ese iravurwa igakira? Ibyo ni bimwe mu bibazo muganga ari buduheho ibisubizo. Nawe rero ube hafi ya radio yawe ubaze ibyo wifuza gusobanukirwa kuri iyi ndwara. Mudihe telefone zanyu tuze kubahamagara muri kiganiro ni cyanyu. Ishami rya ONU ryita ku buzima WMS rivuga ko abantu miliyoni 254 mu mwaka wa 2022 bari bafite ubwandu buhoraho bwa hepatite B, kandi miliyoni 1,200,000 basanganywa ubwandu bushya buri mwaka. Icyo gihe muri 2022 hepatite B yahitanye abantu miliyoni 1,100,000, abenshi bahitanywe n'urushwima n'ubundi burwayi bw'umwijima buzwi nka carcinoma nk'uko imibare ya WMS yabigaragaje. Icyo twababwira ariko nuko umwijima w'ubwoko bwa B cyangwa hepatite B ishobora kwirindwa. Iyi ndwara rero nkuko nababwiye niyo tuganiraho tureba ibijyanye n'ubushakashatsi buherutse gukorwa ku bijyanye na serivisi ziri mu Rwanda kuri iyi ndwara n'uburyo zitabirwa. Umutumirwa wacu ni muganga Jean Damascene Makuza. Ni umuganga akaba n'umushakashatsi ku ndwara zandura cyane cyane indwara zangiza umwijima, agakoko gatera sida n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Mu bushakashatsi bwe yagiye yibanda ku buryo izo ndwara zihagaze mu Rwanda n'ahandi ku isi nko muri Canada aho yiga ubungubu n'icyakorwa ngo zihashywe burundu. Kuri ubu akaba arimo gukora ubushakashatsi ku ndwara y'umwijima yo mu bwoko bwa B, aho areba uko abantu bagiye basuzumwamo iyo ndwara kuva mu 2015 kugeza muri 2023 bagiye bahabwa ubufasha kwa muganga, impamvu zituma abantu batabona serivisi nziza n'ingaruka ziboneka ku bantu babana n'agakoko gatera umwijima wo mu bwoko bwa B mu Rwanda ariyo nyine hepatite B. Reka rero tumwakire bityo mubashe kuganira nawe, musobanuze, mutange inama cyangwa ibitekerezo. Uyu mwanya ni uwanyu twarageneye. Twakire rero muganga Jean Damascene Makuza, uraho neza, urakomeye?
Yego, muraho, murakomeye Eugenia.
Yego, tura.
Nabatwumva.
Yego.
Mbabwire ngo nishimiye kuba ndi kumwe nabo muri iki gitondo cyangwa kuri uyu mugoroba iwabo.
Yego.
Kuko hari hakiri igihe kirekire ntavugana n'abantu b'iwacu. Rero ni iby'agatangaza uyu munsi, ni iby'agatangaza kuba ndi kumwe n'abantu b'iwacu, kandi ndi kumwe nawe kuri radio turimo tuvugana.
Ndagushimiye cyane, kuko nk'uko ubivuze si ubwa mbere ugira uruhare mu biganiro byacu, waherukaga hambere ariko rero rwose turakwakiriye tuguhaye ikaze hamwe n'abakunzi b'iyi radio. Reka rero ngusabe muri make ubanze usobanurira abatwumva iyi ndwara ya hepatite B ariyo umwijima wo mu bwoko bwa B, ni indwara ki, umuntu ayandura ate?
Yego, murakoze. Nkuko arumaze kubivuga muri introduction, indwara y'umwijima wo mu bwoko bwa B ni indwara imaze igihe kirekire yaravumbuwe muri za 1960 na 1970, akaba ari indwara igenda igafata umwijima ikawufata buhoro. Iyo virusi yageze mu mubiri, umuntu akabana nayo igihe kirekire, nyuma ikazabyara ingaruka zituma umwijima wangirika, wamara kwangirika ukabyara kanseri y'umwijima. Mbere yuko igera kuri iyo kanseri ikaba yageze ku zindi ngaruka twita sirose cyangwa urushwima, hanyuma bikarangiza bibaye urupfu. Ikaba ari indwara ishobora kumarana, umuntu ashobora kumarana imyaka 30 kuzamura ayifite, ibimenyetso bikagaragara. Iyo myaka 30 ishobora kuyimara ibimenyetso bitaragaragara, nta kimenyetso na kimwe urabona. Nyuma y'iyo myaka ikazagaragara ari uko wageze kuri bya bimenyetso bigaragaza ko umuntu amaze kugera igihe kirekire, kumara n'igihe kirekire iyo ndwara ageze hafi y'urupfu. Iyo ndwara rero ikaba yandura cyane cyane mu bihugu byacu, yandurira aho umwana abavuka kuri mama we akayanduzwa na mama we, iyo nyina ayirwaye akayanduza umwana. Ahandi ishobora kwandurira ni mu matembabuzi, nko mu maraso, umuntu hawa amaraso yanduye, umuntu ashobora kuyandura mu mibonano mpuzabitsina nk'uko agakoko gatera sida kandura, cyangwa yindi itwaye hepatite C. Nuko hanyuma no mu bindi bikoresho bishobora kuba byakwanduza, bishobora gukomeretsa umuntu, avuga ko no mu matyandwe bishoboka umuntu ashobora kuba yakandiriramo, ariko si cyane 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 mu bihugu byacu yandurira hariya aho umwana yanduzwa n'umubyeyi. Si impamvu ntavuze aho handi cyane ni ukubera ko iriya ndwara ishobora kuba yamara igihe gitoya umubiri w'umuntu, ikaba ishobora kuba yakwivanamo kubera ko ubwirinzi bw'umuntu ushobora kuba bwayerimye na bwayivanamo byoroshye cyane. Umuntu mukuru uvuga ngo abantu 90% by'abantu, 95% by'abantu bakuru banduye iriya ndwara bashobora kwivana mu bwirinzi bw'umubiri, yivanamo byoroshye cyane. Mu gihe abana ubwo bwirinzi bw'umubiri ntabwo bafite buhagije, 90% by'abayandura bakomeza bakagera kuri karande yayo, ikazakomeza hanyuma ikazagira za ngaruka ishobora kuba yabyara urushwima, kanseri no kuba yakwica umwana. Muri make rero navuga ko indwara y'umwijima mu magambo make ari iyo ngiyo.
Yego. Noneho nkuko urabivuze uti hari uburyo umubiri w'umuntu mukuru ushobora kuyirinda, abaganga mukunda kutubwira muti kwirinda biruta kwivuza iyi ndwara, noneho mutubwire muri make uko umuntu yayirinda.
Kwirinda rero cya mbere ni ukwipimisha ukamenya aho uhagaze. Ngira ngo nshimire Leta y'u Rwanda kubera ko yashyizeho iyo gahunda yuko abantu bashobora kuba bakwipimisha, uwo ari wese akaba ashobora kuba yakwipimisha akamenya aho ahagaze ku byerekeye indwara y'umwijima umwe ubwa hepatite B. Yasanga arwaye akaba yakurikiranwa, arufata imiti akafata imiti, arutarafata imiti akamenya uburyo ashobora kuba yakwitwara, ashobora no kuba yakwitwara mu bandi ahura nabo. Ubu rero icya mbere ni ukwisuzumisha umuntu akamenya uko ahagaze. Icya kabiri umuntu ashobora kuba yakora ni ukwirinda kumenya uwo muri kumwe, niba ari uwo bakora niba warumvuze biti nawe ukamenya uburyo ahagaze nawe, uburyo umenya umuntu adashobora kuba yakwanduza. Ikindi ni kwa muganga kumenya ibikoresho batanga bakoresha kwa muganga, ibikoresho byose bipimwe, ibikoresho byose bisa neza, nta kibazo gishobora kuba cyatena undi. Ubu ntabwo bikibaho, ntekereza ko bitakibaho kwa muganga. Ariko mbere hari igihe twaterwaga inshinge tukiri abana, urushinge bakarwoza bisanzwe, barangiza bakaruteza undi muntu. Icyo gihe kintu gishobora kuba cyatuma umuntu ashobora kuba yakwandura atari ngombwa. Ibyo ntibikibaho kwa muganga, ariko ntibibuza ko kwa magendu cyangwa mu bindi bihugu hari abantu bakoresha ibikoresho bakabisangira, ibikoresho byo kwa muganga nk'izo zo kwitera ikinye nka bitera inshinge bamwe bitera ibiyobyabwenge itera inshinge akayisangira n'undi ibyo ngibyo rero turabyamagana bivana kuko bituma umuntu ashobora kuba yarwara hari rero abandi bakoresha ibikoresho bitandukanye imbembe ibikwasi mu giturage iwacu ibyo ngibyo kubisangira nabyo ushobora kuba byatuma ushobora kuba warwara iyo ndwara ibyo rero nabyo ubyirinze uri wese ukagira agakoresho ashobora kuba yakoresha icyo gihe uba wirinze indwara y'umwijima hanyuma igihe urwaye urwaye ukaba uri umugore ugiye kubyara kwa muganga kurikirana inama za muganga uko muganga aragufasha ugiye ku bitaro kuri centre de sante ku bitaro baguha inama bakanagufasha kuguha imiti ishobora kuba yatuma utanduza umwana cyane cyane ko ariho indwara y'umwijima wa hepatite B yandura cyane abagore batwite bayitera abana babo igihe barwa igihe bavuka iyo rero washoboye gufata imiti niyo wakurikiranye inama yo kwa muganga biroroshye cyane kushobora kuba wakwirinda iyo ndwara
mu kanya mwarimu tubwiye ko ibimenyetso biza umuntu yaramaze kurwara mutubwire bimwe muri ibyo bimenyetso bya kwereka umuntu ko afite indwara y'umwijima w'ubwoko bwa B muri make
yego mu gihe cya mbere umuntu acyandura hari ibimenyetso bike ariko bigaragara ku bantu bakeya bishobora kugaragara ariko bihita birangira muri ibyo bimenyetso hagaragaramo ko umuntu ashobora kuba yagira umuriro umuntu ashobora kuba yacika intege akagira ikizirakanwa ikizibakanwa ikizibakanwa ni seseme epo hanyuma umutwe ukaba ushobora kuba wamurya ibyo rero ni ibintu bishobora kumara igihe gitoya bikaba bishobora kuba byarangira iyo umuntu rero yageze kuri ya stade yo kuba amaze igihe kirekire yirwara akaba yageze ku gihe cyo kuba ashobora kuba yagira sirose ni navuga ngo ugiye gutangira kugira urushwima harimo ibimenyetso byinshi bishobora kuba byagira urushwima cyangwa yageze kuri kanseri icyo gihe n'ibimenyetso byayo bigaragara cyane kwa gucika intege kuragaruka umuriro ukaza nuko hanyuma indi igatangira kubyimba kubera ko amazi aba yatangiye kuzura mu nda ni ukuvuga ngo umwijima ugenda wangirika uko umwijima ugenda wangirika buhoro buhoro niko uturemangingo tugize uwo mwijima tugenda dusa n'aho dusaza tukagenda tuvungagurika amara kuvungagurika tukabyara amazi ya mazi akagenda yiyakimira ajya mu nda aba menshi cyane hanyuma inda ikuzura amazi bya bindi twita urushwima ni kuvuga ngo icyo gihe umuntu agaragara cyane cyane byagaragaje rwa rushwima ariko akaba atangiye kugaragara afite umwijima agira umuriro wa hato na hato ya sisitemu igiye kuza akaba adashobora kuba yarya neza ubwo ni ukuvuga ngo umwijima ntubukora neza kuko umwijima hari uburyo ukoramo tuzi gufasha umuntu kuba wakora igogora n'ibindi byinshi cyane umwijima ushobora kuba wakora hanyuma no kuba ushobora kuba warwanya indwara zindi cyane ushobora kuba zamufata kugira aho ngaho ugasanga umuntu yatangiye kugira ibimenyetso by'indwara nyinshi ariko cyane cyane icyatangiye ari wa mutwe waje wa muriro waje noneho byagera igihe indi kuzura amazi kubera bimwe mani imaze kubabwira
reka ngushimire kuri ibyo bisobanuro muganga Jean Damascene Makuza muduhaye noneho tujya ku murongo wa telefone twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika bifuza gusobanuza abandi nabo turabategereje muduhe telefone zanyu tubashe kubageraho reka tubanze twakire Marcel uranyumva
ego ndakumva neza ije neza
ubiriwe ikaze ku ijwi rya Amerika ikibazo cyangwa igitekerezo
murakoze cyane kutwakira kandi kigali mu Rwanda ngeze ikibazo amaze gusobanura kuri kiriki asorejeho abaturage mu cyaro bakunze kwita urushwimba biriya bintu bikunze gutwererwa abarozi nabona yabindiza kuriya bati ni uburozi dore ko nabo nubwo wenda ugiye akora atari byiza ariko hari igihe usanga baragowe hanyuma yavuze ibintu wenda bishobora kuba byatera ikibazo ariko ahangaha nageze ikibazo muri iyi si yacu igezweho twita kugezweho dufite ibikoresho byinshi bitworohereza ubuzima kuko imibereho twabagaho kera yarahindutse kera twatekaga ibishyimbo kuva mu gitondo kugera nimugoroba bitarasha uyu munsi nawe zaraje zose ubuzima iyo twita iterambere ntabwo bishobora kuba nabyo byagira uruhare mu ntambere y'uko yo kurwara k'umwijima kwiyumva ari n'undi bikiri biri hejuru cyane kuko amafunguro turi kurya uyu munsi kuva ku bihingwa byo mu butaka kugera ku bikorwa mu nganda byose n'ibintu byongewemo izindi ntungamubiri z'ibyo bihingwa kugira ngo bijye byera vuba kandi byera ari byinshi mbese kubituburana nk'ibibaza ese amafunguro dufatiye umunsi yizewe ku kigero kingana iki ku buryo nabwo atanga intandaro yo kurwara uyu mwijima hanyuma ikindi cya gatatu imiterere y'akazi abantu baba bakora hari abakora akazi katabafasha kubona uko bakora siporo wenda nk'abashoferi batwara amakamyo abatwara abagenzi muri rusange nanone hakaba hari abantu bakora akazi ariko ko mu ntara nanone bahura n'ibintu bitumuka cyane abo wenda bakora siporo n'ubikara kuko baba bari mu kazi muzima za buri kanya ariko nabo mwako kazi nubwo wenda ari siporo bakora harimo n'ibisigazwa guhumeka ibintu bishobora gutuma bagira ibibazo byinshi byo kurwara wa mwijima abo bo bakwitwararika bate hanyuma icyo nsorezaho mavage twumvise ko ushobora kumara amezi atatu n'atanu mu masohoro y'umuntu cyangwa mu marira yo mu jisho hepatite yo ntabwo ishobora kuba yakwihisha aho hantu ntabwo mu gihe kandi nk'umuntu mpuzabitsina n'umuntu uyirwaye ukaba wahita uyifata kandi nawe ukaba urayanduye nibyo nashaka kubaza ngo adusobanurire.
Urakoze cyane Marcel muganga makuza mwamusubiza.
Yego urakoze cyane Jenny, arakoze Marcel ku bibazo byiza abajije. Reka mpere kuri cyo cya nyuma. Nk'uko Marburg ishobora kuba yakwandura iyo ikiza cyayo cyangwa sinavuga ngo ni ikiza cyayo kuko nayo ni indwara nini, iyo ndwara ifite n'ibibazo kurusha hepatite B kuko yica abantu hafi 90% by'abayirwaye, ariko na hepatite B nk'uko arabivuze ishobora kuba yamara igihe kirekire iyo umuntu atafashe imiti ngo wenda imiti ibe yavana virusi mu mubiri w'umuntu wayisanga mu masohoro, nayo birashoboka nk'uko nabivuze mu mariri ushobora kuyisangamo, mu maraso ushobora kuyisangamo, mu macanga ushobora kuba wayisangamo, ariko usanga ikigero cyayo kiri hasi ntabwo kiba kiri hejuru nk'uko wagisanga mu maraso cyane cyane. Mu maraso niho kiba kiri cyane, iyo ikigero cyayo kiri ari cyinshi cyane umuntu niwe afite ibyago byinshi byo kuba yakwandura. Iyo ari gikeya ibyago biba ari bikeya n'umubiri n'ubwirinzi bw'umubiri bushobora kuba bwayemeye na bwayivanamo byoroshye cyane. Itandukanye rero na Marburg. Marburg yo irandura cyane, ikindi kandi ikaba yakwica cyane ugiranyije n'uko hepatite B ishobora kuba yabitera. Ibyo rero izo mpungenge zirahari kandi ishobora kuba bakwandura, ariko izo mpungenge ntabwo ari nyinshi cyane ugiranyije n'uko umuntu ashobora kuba yakwandurira mu maraso cyane cyane na ugiranyije n'aho hantu. Ikibazo cya kabiri yavugaga ibintu byerekeranye no kuba umuntu ashobora kuba ukora mu nganda akaba ashobora kuba yahura n'imyanda imwe n'imwe, avuga nko gutumuka nko ibisigazwa byo mu nganda cyangwa ibisigazwa by'ahandi hantu bishobora kuba byatuma umuntu ashobora kuba yarwara umwijima. Oya, ntabwo bishobora kuba byatera umwijima ibyo bintu, wenda bishobora kuba byatera izindi ndwara nka kanseri ya navuga yo mu bihaha cyangwa ahandi hantu, wenda sinza kubivuga kubera ko ntari specialist muri ibyo ngibyo, ariko indwara y'umwijima ntabwo ishobora kuba yaterwa n'ibyo ngibyo mu bwoko bwa B. Avuze ahantu ishobora kuba yakwandura ni mu matembabuzi, ni mu maraso cyane cyane kurusha muri ibyo ngibyo. Ariko umuntu urwaye ufite indwara y'umwijima cyangwa kugira ngo wirinde neza, ni byiza ko ibyo bintu ushobora kuba wabyirinda cyangwa wiproteja kugira ngo ukore akazi. Mu bihe ukora akazi hari uburyo ushobora kubwira abantu tugomba kwirinda, ugomba kwirinda kugira ngo utaba wakwandura ibindi bintu cyangwa ukaba wagira ikibazo mu buzima bwawe. Hari amabwiriza y'akazi aba ari aho ngaho, iyo uyubahirije rero unafasha ko umwijima wawe ushobora kuba wamera neza, ukomeza kumera neza, ni ukuvuga ngo iyo urwaye ukaba utashobora kuba wahura n'izindi ndwara zishobora kuba zakunganira umwijima wa hepatite B, noneho bigatuma ubuzima bwawe bujya mu kaga. Ku bw'ibyo nasubiza n'ikibazo cya mbere, wenda wavuga gutsingira ibi bintu byo mu nganda turya cyangwa ibi bintu bahinduye kera twaryaga ibirayi byacu, tukarya ibishyimbo byacu, tukarya amatomati yacu tugeze ashyirwamo bya bintu bitubura, yatagiyemo amafumbire, tukarya ibintu bidinatirebe. Yego, ni byiza ko umuntu arya ibintu bidira kirere, ni byiza ko umuntu arya ibintu bifite ubuziranenge. Ikereza ko niyo fumire bashiramo abahanga babirebye bakareba ko nta cyo bishobora kuba yateye. Ahubwo icyo twibandaho cyane cyane ni ukureba ese bya biryo turya bifite intungamubiri, ese bya biryo turya turabirya mu rugero rwiza, bishobora kurya ibiryo byinshi bigatuma umubyibuho wawe wiyongera, bigatuma ushobora kuba wagira ibibazo runaka. Ibibazo runaka ni cya kintu cyose ukoze ukagikora mu rugero runini aho kurugira mu rugero rwiza ukabyibuha cyane. Ibiryo ibyo ari byo byose n'ibindi na kireri utigeze ushyiramo iyo fumbire, ubiriye cyane ukarenza urugero utangira kubyibuha ukawagira uti ukanirwa gukora siporo, ibyo ngibyo ntibigutera umwijima, ahubwo bishobora kuba byatuma wa mwijima wiyagarava ugenda wirukanka ugera kuri ya stade y'urushwima, ugera kuri ya stade yo kuba umuntu ashobora kuba yarwara kanseri y'umwijima yihuse cyane. Ntabwo bitera umwijima, ahubwo wariye ibiryo ukabirya nabi, ntabwo mvuze ngo ni ibiryo bimwe byanyuze mu nganda, ibiryo birimo amafumbire, ni ibiryo ibyo ari byo byose wariye ukarenza urugero ugatangira kugera kuri cya kigero cyo kuba umuntu wagira wabyibuha ukabije. Ugize umubyibuho ukabije ushobora kuba watuma umwijima wawe ugenda ukagira ikibazo, ukashobora kuba wasaza noneho bikagera kuri kanseri cyangwa kuri ushwima. Ariko aho cyane cyane ni wa muntu uyirwaye, bivuga ngo umuntu urwaye umwijima urwaye indwara y'umwijima mugabo bwa hepatite bwe, hari ibintu agomba kwitwararika kugira ngo ubuzima bwe bukomeze bugende neza atongera kugira izindi ndwara cyangwa ibindi bibazo bituma wa mwijima we ugenda usaza noneho akazagira kuri ya stade yo kuba yarwara ushwima cyangwa kuba yarwara kanseri byihuse cyane. Ndumva byabaye ibyo ngibyo.
Birasobanutse. Niba hari ikindi yumva yari akeneye gusobanuza cyangwa se kitamunyuze cyangwa yumva hari ikintu kindi asigaje kumva yatubwira, turacyahari, turacyafite iminota ihagije, n'abandi nabo mboneraho kubabwira ko baduha telefone zabo, kuko hari batubwiye batwandikiye gusa batubwira ibyo batekereza, ariko turabategereje kugira ngo nabo tubahe ijambo. Reka twakire Innocent Nduwimana. Innocent, wiriwe?
Yego, mwiriwe.
Urahagana hehe?
Mu gisagara cya Bujumbura mu Kanyosha.
Yego, ufite ikibazo cyangwa ni ikiyumviro?
Nikibazo ni ikiyumviro. Yego, bavuze ko iyo ndwara ihitana abantu benshi ku mwaka, nkabaza ati none hariho imiti ihari yo kupfupfahaza cyangwa yo kwikingira iyo ndwara kugira bereke guhitana abo bantu, cyane barakoze umuti ukingira, tufate nkuru cyane ukingira iyo ndwara kugira abantu ntibaze bapfa ari benshi, cyane yoba yandukira cyane nk'umuntu yirinda gute kugira ntibandanye isinzikaza abantu ngaha ku isi. Nishe kibazo cy'iyumviro narizise.
Yewe, urakoze Innocent. Urimo kudukurikira kuri telefone ubu ngubu?
Yewe, kuri telefone kuko i Bujumbura amaradiyo ntiyatangura ntiyasamira.
Nta kibazo, reka ubwo akusobanurire agusubiriremo bimwe biya bivuze bijyanye no kwirinda, ariko ashobora kongera akakubwira muri makeya. Muganga Makuza, mwumvise ibibazo bya Innocent?
Iyi kwakomeje ku kibazo cyiza, arakoze cyane Innocent muvandimwe. Hari ikintu nari navuzeho, avuzeho cyiza cyane cy'urukingo. Nicyo cyiza dufite kuri hepatite B, dufite urukingo rushobora kuba rwarinda hepatite B, mu gihe ku zindi virusi usanga ari ikibazo gikomeye cyane nk'agakoko gatera sida, tukabizi nta rukingo rugira, hepatite C nta rukingo igira, ariko ikizo cyo kuri hepatite B dufite urukingo. Urwo rukingo rero rukaba rwarinjiye mu nkingo zisanzwe nko mu Rwanda ntekereza no mu Burundi, ari uko kuva mu 2002 urwo rukingo ruratangwa, rugatangwa kuva ku mezi atandatu kuzamura, umwana rubona kuri yagufi afite amezi atandatu akazamura akaruhaga inshuro eshatu. Ariko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rikaba rivuga ko ibyo bidahagije, umuntu yagombye gukingirwa akivuka mu masaha 28, umwana yagombye ko akivuka yagombye uwo ari we wese yagombye gukingirwa agahabwa urukingo rwa hepatite B. Ahenshi rero usanga leta zitarabona amafaranga kugira ngo dushyiremo zikore ibintu nk'ibyo, nibyo zitanga urwo rukingo. Ntekereza ko mu Rwanda nigeze gukora mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima muri minisiteri y'ubuzima, twari turimo dushakisha uburyo twabona urwo rukingo kugira ngo dukingire ba bana. Yego, tuba twasuzumye, twakoze ishoboka ibyo ari byo byose kugira ngo abantu bate kuba bakwandura babyara. Ariko hari igihe umuntu aza kubyara yihuse akaba ashobora kuba arwaye bitagaragaye, ugasanga yandusha umwana we. Icyo gihe rero OMS yawe ivuze nk'ibyo ngibyo, umuntu akaba yabonye urukingo mu masaha 28, ufite amahirwe menshi ya 90% to 95% ku mwana dushobora kuba yakwandura, mbere ko nyina ashobora kuba arwaye. Ibyo rero ni kimwe mu byo gukingira ikibazo yari abajije. Icyo ni cyo gishobora kuba cyatuma umuntu adashobora kuba yarwara indwara y'umwijima cyo kuba yashobora kuba yakingirwa. Ikindi yavuzeho ni ibyerekeranye n'imiti. Imiti yego irahari, iratangwa, ariko ikibazo gihari ni uko imiti ntabwo ivura 100% ngo umuntu akire. Ni imiti yo guhabwa umuntu akayifata ikaba twibanire, nk'uko umuntu urwaye agakoko gatera sida iyo akarwaye akaba ashobora kuba yafata imiti. Icyo gihe ufata imiti ubuzima bwawe bwose. Na hepatite rero nayo ni uko, iyo urwaye hepatite B ni ugufata imiti. Iyo ugeze igihe cyo gufata imiti uyifata ubuzima bwawe bwose. Ariko nkongera navuga ngo ariko iki kintu bacyumve neza inosa cyangwa n'abandi babyumve, umuntu ufite agakoko gatera hepatite B ntabwo uwo ari we wese agomba gutangira imiti, kuko hari igihe ushobora kuba wafata imiti nkayo umuntu agenda afata, ntabwo imiti ari myiza cyane. Ni myiza, irafasha kurinda, ariko nayo iba ifite ingaruka yayo. Ni ukuvuga ngo kugira ngo utangire imiti ya hepatite B, abahanga cyangwa abaganga bagomba kureba bakubanza bariba niba umwijima wawe hari ikibazo ufite, kuko umwijima kugenda usaza niho bareba kabati wo yafi umuntu agomba gutangira imiti yatangira imiti, cyangwa bakareba ingano ya virusi iri mu mwijima yawe, ntabwo iri mu maraso yawe, ingano ya virusi iri mu maraso yawe. Iyo virusi itangiye kuba nyinshi ni ukuvuga ngo n'umwijima wawe utangiye kugenda ugira ibibazo, utangiye kugira wagira ibibazo kuko washobora kuba wasaza. Icyo gihe rero barareba bakavuga bati iki gihe ni igihe cyo gutangira umwijima. Hari ingano ya virusi bavuga, hari igihe cy'umwijima, indwara y'umwijima aho ibigeze, bareba bakavuga ati uyu muntu yagombye gutangira imiti. Ariyo mpamvu nkubwira ngo niba warwaye ya kwa muganga bagusuzume bareba niba ugeze igihe cyo gutangira imiti. Niba ugeze igihe cyo gutangira imiti baguhe iyo miti ya twibandire uzayifate kugeza igihe wenda ubushakashatsi buzavumburira imiti izavura burundu. Yego.
None iyo miti muvuga, iyo miti muvuga umuntu afata ubuzima bwe bwose, niyo gufasha umwijima kubasha gukora akazi kawo, noneho imiti yindi nta miti hari batanga yagabanya iyo virusi igihe baramutse basanze yabaye nyinshi kugira ngo umwijima utazagera aho wangirika?
Yego, iyo miti batanga ntabwo ari iyo gufasha umwijima, niyo kwelimina virusi, niyo kuvanamo virusi kugira ngo virusi idakomeza kuba yakororokana ikaba nyinshi cyane ikagera no ku mwijima. Ni ukuvuga ngo indirectly iragenda igafasha umwijima, ariko cyane cyane iyo miti bitagetinga iba iri kureba virusi, niyo kuvanamo virusi, ntabwo ari iyo gufasha umwijima cyane. Ifasha umwijima komite, ariko ntabwo iba igamije kugenda ngo ijye ku mwijima, iba igamije kugenda gushaka izo virusi ngo zivanemo.
Bivuze ko umuntu yagombye kwipimisha hakiri kare kugira ngo izo virusi zitiyongera, noneho zikazajya aho zimutera ibibazo bituma afata umuti ubuzima bwose.
Ya cyane rwose. Yego. Si ntago nabivuga gutyo, ariko nshobora kubivuga gutyo. Ahubwo wipimisha hakiri kare kugira ngo urebe ingano ya virusi uko zingana mu mubiri wawe. Nibasanga ari nyinshi cyane utangira imiti hakiri kare utaragera kuri rwa rwego rwa navuga ngo rwa complication, aho umwijima washaje ngo ugere kuri sclerosis cyangwa we wagira kuri kanseri hakiri kare, ko hari hari ingano haraho ugera hari umuntu ushobora kubana na iyo virusi ubuzima bwe bwose atigeze afata imiti izo virusi ntiziyongera mu mubiri hari abantu b'inshuti zanjye tuziranye hari n'abaganga bamwe na bamwe ishobora gusanga barwaye bakayimarana igihe kirekire akaba yimaranye imyaka 20 ariko ikaba itarigeze izamuka akaba afite virusi buri gihe virusi 300 400 500 igihumbi twashobora kuba twakwiyongera kuko OMS ivuga ngo iyo bagupimyemo bagasanga ikigero cya virusi zigera ku 200 uzamura hejuru icyo gihe niho ushobora kuba watangira imiti ariko iyo virusi zikiri nke ntoya zikiri nkeya mu mubiri wawe ntacyo zishobora kuba zatera umwijima wawe ku buryo ushobora kuba wakwangirika
hari aho ntarimo kubisobanukirwa neza sinzi niba abandi baba barimo kubyumva izo virusi umuntu amaze gufata arimo arafata umuti kuki zidapfa kuki zitagabanuka
iyo ufashe imiti ziragabanuka zirashyira mu mubiri nyuma y'umwaka iyo umwaka urangiye kongera kugupima cyangwa abaganga bakongera bakagupima iyo basanze izo virusi zitarashyize mu mubiri wawe icyo gihe ni ukuvuga ngo zitarashyize mu maraso yawe icyo gihe ni ukuvuga ngo umuti wawe ntabwo uba uri gukora cyangwa ntabwo uba ufata imiti neza ariko bivuze ngo nubwo ziba zashyize mu maraso yawe haba hakiri zimwe zihica ahantu runaka ku buryo iyo miti ihagaze nko ku gakoko gatera sida iyo miti ihagaze za virusi zihishe ahantu zirongera zikagaruka zikongera zikororoka zikazamuka zikaba nyinshi cyane ariyo mpamvu umuntu agomba gufata imiti ubuzima bwe bwose
ye ni radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mbeka noneho nongere nsubire ku murongo wa telefone mumbabare na bajije ibibazo ngira ngo dufatireho tubashe gusaba kurushaho gusobanukirwa twakire Ivan
Hello
Ivan uratwumva neza
ndavumva neza
urahagana he
Dereye muri Kongo muri umujyi wa Goma
yego ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo
mufite ikibazo mfite ikibazo ndetse n'inyongera yo kubaza muganga murakoze cyane kutumanika kuri ikiganiro ndahera ku kibazo no raporo y'umuryango w'abibumbye ya OMS watubwiye twasomye ku mbuga nkoranyambaga yerekana abantu bapfa n'abafatwa buri mwaka ariko ndashaka kubaza se aba bantu bapfa ko tutabonye n'aborohewe naho umubare bo batangaje baba barorohewe mu uwo mwaka wose kandi nakurikiranye ibiganiro bya muganga yavuze yuko utwaye imiti hari virusi zigenda zigashira ese mwazishyiraga nta kigereranyo cy'abantu baba bafite yenda zaba zarashize mu mubiri bakaba batanga n'umubare ku isi ikindi kibazo mfite cya kabiri ni cyerekeye imirire hari ubwo usura n'umuntu urwaye iyo ndwara ya hepatite B kuko hariho nyine hari ubwoko bwinshi ukamubaza akakubwira ko hari imirire ibiryo utagomba gukoresha nk'ibiryo by'amavuta ya foromaje za avoka n'ibindi ndabaza muganga se ibyo koko ni ukuri byongera indwara cyane ku buryo kuganza ikindi kibazo mfite nabaza muganga ni twe turi mu bihugu nk'ibi byajejwe n'intambara tutazi ibipimo twaza gufata nk'iyo miti twafata kugira ngo ipunguze kwa buriya kwa zira virusi ziba ziterera ndwara niyo nama yatugira kugira ngo izi ndwara zitazatuzahaza ugasanga turapfuye kuko nayo dupfuye benshi nagira ngo ni amarozi ngo yararozwe ubushize nzi umuntu aherutse gupfana iwacu i Goma yari yarwaye iyo sirozi ariko benshi twavuze yuko ari amarozi hano muri Afurika bitewe yuko tutafite ibyo bitaro byadupima ngo zirebe uko turwaye zimeze niyo nama yatugira mbese ibyo biryo ni ukuri ntabwo twarya biriya by'amavuta nibyo nabazaga murakoze b'ikiganiro mwaturaritsemo
urakoze cyane Ivan ibibazo ni byiza reka tuhe umwanya muganga makuza abasobanurira
arakoze cyane Ivan abajije ibibazo byinshi cyane ariko byiza umuntu asobanukirwa neza yahereye cyane cyane kuri raporo y'umuryango w'abibumbye wita ku buzima ku byerekeranye n'abantu bapfa ku byerekeranye n'abantu barwara ariko aravuga ati kuki iyo raporo itavuga ku byerekeranye n'abantu bakira cyangwa abantu boroherwa akenshi ntekereza ko mu byerekeranye n'ubushakashatsi cyangwa gutanga raporo abantu bavuga ibintu bishobora kuba byahaba kugira ngo abaturage babyumve neza, ariko bitabujije ko haba hari byiza biriho bagenda boroherwa cyangwa bigenda bigabanuka. Yego, ugiye mu bushakashatsi nk'abashakashatsi cyangwa abantu basoma cyane Eugene Mukankosi yavuze mu yatangira ikiganiro yabivuze ahereye ku bushakashatsi yagiyemo nawe. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko aza muri iki kiganiro yagiye kubanza yasoma areba ibyo umuryango w'abibumbye bitangaza. Yego, ufite ubushobozi rero ukabisoma nawe urabibona. Ni ukuvuga ngo ariko iyo utabibonye kumva radio nayo iragufata ubabaje nk'iki kibazo iragaragara ko ushaka gusobanukirwa. Yego, iyo abantu benshi barwara indwara y'umwijima bagafata imiti 95% ku ijana bifashe neza, 95% ku ijana by'abafashe imiti ya virusi iragenda ikava mu mubiri ntiragenda ikava muri mu maraso ku buryo itongera gupfa kugaragaramo. Yego, ari nabwo bushakashatsi nabwo twabukozeho ku bantu bafata imiti iwacu mu Rwanda. Ese cya kigero kirahari koko? Yego, twasanze 96% by'abantu bafata imiti bakayifata neza barorohewe nta kibazo bagize bakigeze izo ya virusi yagiye igashyira mu mubiri w'umuntu. Na OMS rero iragaragaza ko abantu bafashe imiti neza, hari imiti igezweho ubu ngubu abantu bafata akayifata ubuzima bwe bwose hejuru y'ikigero cya 99% ya virusi ishyira mu mubiri. Ni ukuvuga ngo iyo yashyize mu mubiri ni ukuvuga ngo nta mpungenge uba ufite, nta n'ingaruka ishobora kuba yagutera. Icyo ni kimwe. Ikindi yavuze ikibazo yavuzeho ni icyerekeranye no kurya ngo ibintu by'amavuta ibintu birimo za avoka. Ibya bintu navuze ngo ibintu byose uriye ukabirya mu rugero ruri hejuru rurenze byanze bikunze bigutera ikibazo. Bigutera ikibazo ibiryo ibyo aribyo byose warenze wariye bikagutera ukabivutse ukarenza urugero ugera kuri cya gihe cyo kubyibuha cyane. Ariko ntabwo bivuze ko avoka cyangwa amavuta ari mabi, ni meza. Avoka ni nziza iyo wariye imbuto izo arizo zose zigufasha kurwanya indwara zirimo indwara z'amaso, zirimo ibindi bintu indwara, kukurinda indwara izo arizo zose. Ni ukuvuga ngo uwariye avoka neza ntakitwaye, nta n'ikishobora kuba yagutera. Sinzi aho ibyo bintu byavuye, kuva kera ngitangira kumenya ubwenge numva wavuga ngo uriye avoka nyinshi bigute no ntakigutera. Avoka ntabwo zigutera.
Uyiriye buri munsi se mbabarire, uyiriye buri munsi ntabwo byaba bibi?
Ntabwo biri bibi, ntabwo ari bibi rwose. Uyiriye buri munsi ukayirya mu rugero rwiza ntacyo bitwaye.
Bavuga ko ifite amavuta meza.
Yego, ikibazo ni ukurenza urugero. Nk'uko uriye imikati ukayirenza urugero urabyibuha cyane, uriye inyama nyinshi ukarenza urugero urabyibuha cyane ukarwara zagute, unyoye arukora akayoga kawe ukanyoye mu rugero nta kibazo kiba kirimo, ariko ukanyoye igihe kinini cyane inzoga iraza ikica umwijima wawe. Yego, ni ukuvanga ikintu icyo ari cyo cyose ukirye mu rugero, ukirye bisanzwe ariko nturenze urugero, cyangwa ukivange niba unakirya ushyiremo ibindi bintu bishobora kuba byagufasha kuba wakwirinda ayo mavuta nko kuba wagira gute wakora siporo. Yego, naho ntago avoka ntago imirire iyo ari yo yose ishobora kuba yatuma umwijima wawe warwara cyangwa usaza. Urasaza kubera ko ibintu byose wabifashe mu rugero rurengeje.
Hari ndakeka impamvu yabivuze, nanjye najyaga numva bavuga ngo umuntu ngo arwaye umwijima ngo bamukuye ku mavuta. Yaba ari muri urwo rwego avuga ati amavuta ese tuyarye cyangwa ntituyarye, ko bavuga ko ari mabi, bajyaga bavuga ko umuntu bamukura ku mavuta iyo arwaye umwijima.
Yego, icyo bavugaga kera, ariko ubu ngubu ntekereza ko batabivuga gutya, ahubwo barakubwira baturya indyo nziza ishobora kuba yagufasha kuba wakomeza kurwanya iyo ndwara. Yego, icyo gihe rero utabyibushye cyane utarengeje urugero, nk'umuntu rwose warwaye uwo umwijima nk'uko warwara izindi ndwara warangiza ukaba ufite umubyibuho urengeje, icyo gihe barakubwira bati gabanya ku mavuta, kuko amavuta niyo source y'uko umuntu ashobora kuba yabyibuha cyane. Icyo gihe rero barakubwira bati yagabanya, ariko utabyibushye cyane ngo urenze urugero, icyo gihe nta mpamvu yo kukubaza amavuta ntacyo aba gutwaye.
Reka twongere twibutse abakunzi b'ijwi ry'Amerika ko icyo kiganiro ari icyabo, hanyuma nagira ngo nibutse abakunzi b'ijwi ry'Amerika ku iki kiganiro ari cyabo, dukeneye telefone zabo kugira ngo basobanuze igihe twabatumiriye inzobere impuguke mu bintu bitandukanye, umwanya wabo rwose ndibaza ko byaba byiza bakoresheje neza. Telefone rero zimwe ntago zirimo gucamo, ariko kandi dukeneye n'izindi mukomeze muzohereze tubahamagare. Ye muganga Jean Damascene Makuza, hari ikibazo cya Iva yarabajije icya nyuma kijyana n'inama mwaha abantu bari mu bihugu aho badafite ubushobozi bwo kwipimisha ngo bamenye uko bahagaze.
Yego, nari ngikomeza kugisubiza ku kinyo kibazo cye cya nyuma. Ni ikibazo gikomeye cyane, gihangayikishije isi. Si ikibazo cy'umwijima gusa, ni ikibazo n'ikibindi bibatse. Nzeko ubundi nari ndimo nsoma raporo ya hashe y'abantu bari barundi bari mu nkambi yo muri Tanzania, zimwe na zimwe bigaragara ko agakoko gatera virusi kabaye kenshi cyane, virusi ya sida kabaye kenshi cyane kubera uburyo abantu babayeho, kubera ko abantu batabona uburyo bipimisha cyane. Nkuko kuvuga ngo iyo umuntu ari mu ntambara, iyo umuntu ari mu nkambi, ntabwo yitabwaho neza nk'ukuntu umuntu yagombye ko ari mu rugo ahantu hari umutekano nta kibazo kirimo. Ibyo ni ukuvuga ngo turiharira abapolitiki cyane cyane ngo barebe babyigeho. Niba intambara zivuyeho, niba hagize amahoro ahantu hari amahoro, byanze bikunze ni ukuvuga ngo ubuzima butangira kugenda neza. Ubwo rero turasaba ngo ababishinzwe bajye bagerageza barebe niba wenda abaturage bashobora kuba babaho neza intambara nta wifuza intambara, kuko intambara irasenya. Ntabwo iyo intambara ntabwo ifasha umuturage, intambara ahubwo igira gute ituma ibyubatswe bisenyuka, birimo n'ibyo nibyo byerekeranye n'ubuzima. Serivisi zihabwa abantu kwa muganga ntabwo zihabwa neza abantu bari aho ngaho. Ariko ntekereza ko umuryango w'abiyumvye hadwe wabitekerejeho ukareba ba bantu bari mu byago bari mu bibazo, ni uburyo ushobora kuba wabafasha ubaha inkingo, ubaha serivisi zimwe na zimwe zo kwa muganga. Ariko ntekereza ko ibyo babaha kenshi usanga ari iby'ibanze, ntabwo babaha bya bindi birenzeho nko gupima iyo virusi ya hepatite B cyangwa virusi ya hepatite C. ariko hari serivisi bahabwa zimwe na zimwe. Ni ukuvuga ngo hari imiryango mpuzamahanga ibafasha, ishobora kuba yabaha ubwo bufasha bwo kubavura, nubwo bitaba bihagije ariko baragerageza. Ntekereza ko umuryango w'abibumbye, imiryango ifasha, bagerageza gufasha abantu nk'abo ngabo. Ariko ngasaba ngo iyo yaba byashobokaga hakaba hari amahoro, abantu bakabona izo serivisi ko bagomba kuzibona, byaba byiza kurusha.
Yego. Twibutse abatwumva ku iyi hari Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi aho turimo kwibanda ku mwijima ho mu bwoko bwa hepatite ni B, ni mu bwoko bwa B. Ndumva hepatite mu Kirundi bavuga hari igitigu niba ntibeshye. Dusubire ku murongo wa telefone twakire Désiré. Turi kumwe Désiré Bigirimana cyangwa Hatunga Imana? Ni Désiré nde?
Bikorimana Désiré.
Bikorimana, yego, ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Urahagana hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Yego, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Njye nambere maze kubashimira ubutumwa mwadutumiye uyu munsi kubw'igitaramo yagiye ku ibura ya hepatite. Tuvuye ko yandura ndetse tugiye no kuyirinda, ariko ndagira ngo nzajye kubaza ko amatsiko.
Yego.
Ese umuntu yatangiye gufata imiti ni ibiki yakwirinda wenda mu biribwa cyangwa se mu binyobwa?
Yego, ni icyo kibazo cyo nyine wari ufite.
Yego.
Urakoze cyane Désiré, reka bagusubize.
Yego, arakoze cyane Désiré, ndamusuhuje. Ibyo yakwirinda numva nagerageje kubivuga, iyo uri gufata imiti nta kidasanzwe wakwirinda, ariko nk'uko bisanzwe imiti ntabwo ijyana n'inzoga. Iyo unywa inzoga ukayivanga n'imiti, icyo gihe ya miti yawe ntabwo ikora neza. Icyo cyane cyane nicyo umuntu avandaho usangira imiti ukayisangiza n'inzoga. Ibindi biryo bisanzwe urabite rwose nta kibazo kirimo, ukabirya neza, ukabirya utarengeje urugero, ugafata n'imiti yawe, nta kibazo kiri aho ngaho. Ikibazo kiba gihari ni ugusangiza imiti n'inzoga, kwifatisha inzoga, iyo miti irapfa. Yego, nicyo gicyo navugaho cyane.
Ye bivuze ko nubwo wavuze uti akayoga banyoye umuntu anyoyeho gake byaba ari nta kibazo byatera, ariko kunywa nyinshi ni bibi, aha ngaha noneho umuntu ufata imiti ave ku areke inzoga.
Yego rwose. Yego, ufata imiti kuko ni imiti ufata buri munsi, iyo miti ufata buri munsi uvanze n'akayoga ibindi bindi umuti wawe ntabwo ushobora uko buri uko bigomba. Yego.
Okay. Mu gihe dutegereje abandi bakunze b'ijwi rya Amerika, reka ubwo nkubaze akabazo wigeze kuvugaho kajyanye n'urukingo. Wavuze ko abana bahabwa urwo rukingo rwa hepatite B kuva muri 2022 nyuma nibuka neza ku mezi atandatu bakaruhabwa inshuro eshatu. Ababyeyi abantu bakuru watubwiye ko umubyeyi ashobora kuruhabwa, uruhabwa ni umubyeyi utwite cyangwa ugiye kubyara cyangwa n'abandi bantu bakuru bashobora kuruhabwa?
Abandi bantu bakuru bose bashobora kuba baruhabwa, ariko ntabwo ari ikihutirwa cyane, ntabwo ariyo priorite. Harya ko priorite mu Kinyarwanda navuga ngo kubera ko navuze ngo umubiri w'umuntu mukuru ushobora kuvana iyo virusi mu mubiri w'umuntu, ukora ni ukuvuga ngo urukingo rwayo, iyo ushobora kuba yahuye n'iyo virusi ishobora kuba wakora urukingo rwayo ku kigero cya 95%. Urukingo cyane cyane ruhabwa ba bana bakiri batoya, ariko bitavuze ngo ba bantu bafite ibyago byinshi byo kuba bakwandura hepatite. Ni ukuvuga ngo mu Rwanda hari abantu benshi twagiye tuyiha, nk'umuntu ufite agakoko gatera sida kuko afite ubwirinzi bw'umubiri buri hasi cyane, umuntu abantu bakora akazi navuga ngo ni akazi kikira bamwe bita indangamirwa, indaya, cyangwa abandi bantu bashobora kuba bari expose, cyangwa abandi bantu bakora kwa muganga bakora na virusi buri munsi mu byo bakoramo bashobora kuba bakwandura. Abo bantu bari basabwa kuba bakingiwe ya virusi. Bivuga ngo ntabwo ari abagore batwite gusa, n'abandi bantu bafite ibyago byinshi byo kuba bakwandura agakoko ka hepatite B, indwara y'umwijima wa hepatite B, bashobora gukingirwa. Kandi icyo gihe twakitanze urukingo murabizi muri 2015, 2016 twakoze amakampanye menshi aho twasuzumaga tukanagenda dukingira dutanga urwo rukingo. Ntabwo ari kubana gusa, ahubwo n'abantu bakuru bashobora kuba baruhabwa, ariko ku bantu bakuru ntago twabonye atari ngombwa kuruha abantu abo aribo bose kubera ko bafite ubwirinzi buhagije, ahubwo tureba ba bantu bafite ibyago byinshi byo kuba bakwandura ya hepatite B, akaba aribo batageti baba bashobora kuba bahabwa rwa rukingo byihuse cyane.
Reka tuguha akanya ko gusoma ku mazi, twakubajije ibibazo byinshi cyane, hanyuma ubwo tuze gukomeza mu kanya. Ariko reka twibutse abatwumva ko radio yanyijwe rya Amerika ikomeje kubategurira ibiganiro bitandukanye ku bijyanye n'amatora. Muzi ko umunsi nyirizina w'itora ari ejo, ubwo rero turazakomeza kubagezaho amakuru ajyanye n'itora muri iki cyumweru cyose.
Radio Ijwi ry'Amerika imaze igihe ibagezaho inkuru n'ibisobanuro birambuye ku matora rusange azaba inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni tariki ya 5 y'ukwezi kwa 11 gutaha.
Ku munsi nyezina w'amatora, imbere n'inyuma yawo, inkuru n'ibiganiro byacu bizoshimikira cyane ku buryo ayo matora ariko aragenda.
Radio yanyu Ijwi ry'Amerika izohereza abanyamakuru muri za leta zimwe z'igihugu, bazatugezaho amakuru kuri ayo matora arimo kuba. Tuzabateganyiriza kandi n'abasesenguzi, namwe tubatumiye kuzitabira ibiganiro byacu.
Mm-hmm. Radio Ijwi rya Amerika rero muyikurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Rwanda no kuri FM 93 n'ibice bitatu Ikarongi. Mu Burundi ho mudukurikira ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22. Tubibutsa ariko ko mushobora no gukurikira ibiganiro byacu ku rubuga rwacu rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Turi mu kiganiro muri isanga ikiganiro tubagezaho buri munsi. Uyu munsi twavuze ku bijyanye na indwara ya hepatite B mu mwijima wo mu bwoko bwa B. Turi kumwe na muganga Jean Damascene Makuza yakoze mu bijyanye no kurwanya iyi ndwara mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC mu Rwanda. Ubu arimo gukarishya ubwenge, arakora muri ariga muri kaminuza iyo muri Vancouver muri Canada. Yakoze ubushakashatsi nagira ngo nabwo tuze kubugarukaho mu kanya. Muganga, nkuko nabivuze nkaba nongeye kubivuga, mwakoze ubushakashatsi ku ndwara y'umwijima mu bwoko bwa B. Mbere na mbere, kuki mwahisemo gukora ubwo bushakashatsi kuri iyi ndwara ntimukore ku bundi bwoko bw'indwara z'umwijima nkuko twabibonye ko hari izindi zitandukanye?
Yego, murakoze cyane kuri iki kibazo cyiza. Ngitangira gukora mu rwego rw'ubuzima nk'umuganga, ari ibibazo nagiye mpura nabyo, nabonaga abantu benshi barwaye, nakoraga mu bintu byo kurwanya agakoko gatera SIDA, ntangira gukora mu bitaro, hakaba abantu tukagenda dufasha abantu imiti yari ihari n'uburyo bwo kubasuzuma buhari, turabafasha pe, tubona bigeze ku rwego rwiza, ariko tugahura n'abandi bantu benshi cyane bafite umwijima bwoko indwara yo mu bwoko bw'umwijima bwa hepatite B kimwe na C. Icyo gihe ugasanga nta gishobora kuba wabamarira, benshi barapfaga, kandi mu giturage nk'uko hari umuvandimwe wavuze ikibazo cye akavuga ko hari abantu benshi bapfaga bakavuga ko bishwe n'amarozi. Icyo gihe abantu benshi bagiye bicwa n'amarozi, ukumva ko ari amarozi koko, kandi yishwe n'iyo hepatite mu bwoko bwa B, ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane. Icyo kintu rero cyankoze ahantu umva hari ikintu nshobora kuba nakoraho, ngize amahirwe ntangira gukora mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima muri minisiteri y'ubuzima, ngira amahirwe abayobozi banjye baranyumva, turafatanya tureba icyo twakora, tuvugana na minisiteri na leta y'u Rwanda yemera ifasha abantu, itangira gusuzuma abantu, gufasha kugura ibikoresho byo gusuzuma abantu, tubona abaganga, tubona abaforomo barahugurwa, tubona amafaranga yo kuba twagura imiti n'ibikoresho biragurwa. Tumaze kubasuzuma rero no kuba batangira imiti, ubwo byari ngombwa ko tureba se serivisi bahabwa zo kwa muganga ni nziza, kugira ngo ndebe cya kintu umuntu yari yariyemeje mbere, niba waratekerezaga ko babantu bapfaga, ese babantu baragabanutse, ese serivisi bahabwa serivisi ni nziza ugereranyije n'izo bagombye guhabwa, ese abantu bahabwa ubufasha bakabuhabwa neza, ese hari ikigero cyiza bageraho barakira nk'uko bamwe bagiye babitubaza, se hari abantu bagenda bakira ko batabivuga. Nuko ibyo byose rero byasigye mvuga ntereka nkora ubwo bushakashatsi turebe niba bwa bufasha twatanze, niba bwa bufasha leta y'u Rwanda yatanze bwaragize icyo bumara ku baturage. Niyo mpamvu rero yabiteye yo kugira ngo turebe niba ba bantu bapfaga ese baragabanutse, ese ba bantu babaga bakeneye serivisi twaburaga icyo dufasha ubu ngubu ntabwo bakiriho, yego, ese izo serivisi bahabwa ntabazihabwa bakazitera inyoni, bakabahabwa bakabona ayo mahirwe bakayatera inyoni? Ibyo byose kugira ngo tubirebe, hanyuma turebe ko twakangura abantu batabifata neza cyangwa badafata izo serivisi neza leta iba yagennye, kugira ngo iyo bakanguka bajye kubifata babifate neza babone izo serivisi nk'uko bigomba, kuko hari ababyifuza babibuze nk'uko umuvandimwe wo muri Congo yabivugaga, iwabo babuze kubera intambara ziri aho ngaho, babuze serivisi zijyana n'iyo hepatite B cyangwa hepatite C, ariko twebwe twagize ayo mahirwe. Ubwo rero nakoze ubwo bushakashatsi kugira ngo ndebe uko bimeze, cyane cyane bikora kuri hepatite B kubera ko ari icyorezo ugeranyije n'izindi hepatite cyangwa n'agakoko gatera sida wenda byo byitaweho ahandi hantu ariko ugeranyije n'ahandi handi hepatite B mu bihugu byacu bya Afurika niyirimbe niyo yica abantu benshi cyane nkuko wabivuze miliyoni imwe n'ibihumbi 300 by'abantu muri 2022 barapfuye bazira ntuza bazira hepatite B bazira kuvuga ngo bazira kanseri y'umwijima yatewe na hepatite B. Buri mwaka dufite abantu benshi bagenda abantu nkuko bivuze miliyoni 2,200 ukagira 2,400 abo bose ikibazo gihari muri Afurika nta bushobozi dufite nta leta akenshi ahantu henshi usanga leta zitabyitayeho ugasanga abantu bagira kwa muganga bari mu gihe cyo gupfa cyangwa bari muri stade ya nyuma aho kugira ngo babe bakira ugasanga ni ibibazo cyane ubwo ni ukuvuga ngo rero twebwe tugaragaza uruhare rwacu nko mu Rwanda dukerekana abantu uko gusuzuma abantu uko serivisi zitanga bishobora kuba byagira amahirwe yo kuba abantu bashobora kuba bakira n'ibindi bihugu bishobora kuba byarebera aho ngaho. Iyo mpamvu rero niyo yatumye nkora umwijima wo mu rwego rwa hepatite B uko nakora umwijima mu rwego rwa hepatite C cyangwa izindi ndwara.
Yego, izo serivisi se mwatubwira muri make nka serivisi zitangwa izo arizo hari abashobora kuba batazi ko zinabaho zibahe bazifatira hehe ni buhe bwoko bwa serivisi bahabwa abantu bafite hepatite B?
Yego, hari serivisi yo gupimwa iyo bita screening yo kureba niba umuntu ashobora kuba afite yarahuye n'iyo virusi yo mu bwoko bwa B. Iyo niyo ya mbere itangwa. Izo serivisi zitangwa ku bigo nderabuzima ibyo ari byo byose mu Rwanda uwo ari we wese. Programu ndakima ko programu yabaye nini cyane, leta yafashije programu ikaba nini cyane ku buryo ujya kuri serivisi ujya kuri santire de sante cyangwa ku kigo nderabuzima bakaba bashobora kuba bagupima umwije mu bwoko bwa hepatite B. Iyo niyo ya mbere. Iyo basanze ufite uwo mwijima hari serivisi ikurikiraho. Iyo basanze warahuye n'uwo mwijima hari serivisi ikurikiraho yo kureba mu maraso yawe bakareba ingano ya virusi. Kureba ingano ya virusi rero icyo biba bigamije nk'uko nabivuze ni ukugira ngo barebe niba ushobora kuba watangira imiti. Noneho barebe niba ushobora kuba wanakurikiranwa nta kibazo ufite. Hari n'igihe basanga iyo virusi ntayirimo bagupimye bwa mbere bagasanga iyo virusi irimo, ariko bagupima ubwa kabiri bagasanga iyo virusi ntigaragara mu mubiri wawe ugasanga wenda umubiri wawe wayivanyemo ni ukugira ngo bakonfirime bamenye niba ufite iyo virusi ukomezanya nayo. Ariko niba iyo virusi inarimo koko ese ingano yayo iratuma utaba watangira imiti, iyo ni serivisi ya kabiri yo kugupima kugira ngo bakonfirime banarebe koko niba ushoboye ko wageze igihe cyo kuba watangira imiti. Serivisi ya gatatu iyo nayo itangirwa kuri centre de sante ni ukuvuga ngo baragupima nubwo bafata amaraso bakabohereza muri laboratwari, ariko ayo maraso bayafatira kuri centre de sante bakabohereza kuri laboratwari zisanzwe ku bitaro noneho bakazabona ibisubizo bakazabwira abarwayi aho bageze. Hakaba serivisi yo gutanga rero ku bantu bageze igihe cyo gufata imiti. Umuntu uwo ari we wese wasanze afite virusi ziri mu rwego rwo hejuru cyangwa bapimye bagasanga umwijima we uri kugenda usaza buhoro buhoro, wa muntu baravuga bati muganga arareba cyangwa umuforomo akareba akavuga ati uyu muntu twadesida kumushyira ku miti cyangwa uyu muntu twamukurikirana buri mezi atandatu cyangwa buri mezi atatu agenda agaruka tukareba uko ameze ubundi akadesida akavuga ati uyu muntu yatangira imiti. Iyo ni serivisi ya gatatu. Kuri ba bantu bafata imiti rero babantu bafata imiti bagomba kurebwa buri gihe bakareba niba bafata imiti neza. Ukuvuga ngo akenshi batangira buri mezi atandatu bagenda barebwa bakagupimira ibizamini bakareba niba virusi yawe yaratangiye kuva mu mubiri yaragiye ishyira mu mubiri cyangwa bakareba niba bakagupima bakareba niba ufata imiti neza niba ugenda ufata imiti neza ukomeza gukurikirana nk'uko nguko ubundi ukajya ugaruka buri mwaka. Iyo niyo serivisi ya nyuma rero yo gukurikiranwa kureba niba ya miti uyifata neza hanyuma ukagenda ufatirwa ibizamini kugira ngo barebe niba virusi igenda ishyira mu buzima igenda ishyira mu mubiri wawe. Izo serivisi rero navugaga zigenda zitangwa kandi zitangirwa hehe kuri centre de sante iwanyu zigatangirwa no ku bitaro ahari hose. Cyari ikibazo gikomeye cyane kubera ko byatangirwaga ku bitaro ariko ubu ngubu byaramanutse byagiye mu giturage biri kuri santere dosante.
Yego ndagushimiye cyane muganga Jean Damascene Makuza kuri ibi bisobanuro muduhaye. Nshishikariza kandi n'abantu kwitabira izo serivisi nk'uko zihari. Ngashimira rero n'abafashije ku buhanga bw'ibyuma n'abaduhamagaye kuva dutangira ikiganiro kugeza kirangira n'ibibazo byiza babajije ibisubizo byiza babonye. Mwakoze cyane. Reka mbasezere mbifuriza amahoro n'umunsi mwiza. Mwari kumwe kuri mikoro na Eugenia Mukankusi.